Nexus Music. Give me the.
Straight out zpusha.com.
Jutel.
Kwanza bila kunibontela atila ifianga ine miwayawaya onana na mafoni zimezo yanka mezo kamba tini gatuma nikupempa pempache apa manje wanikonkela mena para wana kopela. Chinja, nalega na kuchoka njinga. Apa manje mani kope. Apa naenda wa makonke. Apa life ya chinja, nalega na kutiaka mingache. Ninyevo wa fwaya fye. Apa nomba ninyevo wa kumbwa. Ninyevo wa fwaya fye. Apa nomba ninyevo wa kumbwa.
Talk south, talk east. Funny nigga, the fact is I'm the only nigga, the fact with everything is impossible until you make them possible. Daba follow kapite moto to do. Ine pano shale mona bono tulo. But I know one day it's gonna rain though. Ngayalo kakuka fumena rainbow. Nigga subanini, I'm gonna shine ho. Tushe ni komwe balure na downfall. Feeling like PK was ever den kabida. Thought na di mewe na tu mwakarida. I shine bright na moon finfi. I shine bright na moon finfi.
Nyevo wa fwaya fye. Apa nomba ni nyevo wa kumbwa. Nyevo wa fwaya fye. Apa nomba ni nyevo wa kumbwa.
Straight out to zpusha.com.